Zaburi 144. Uwiteka, igitare cyanjye ahimbazwe, wigisha amaboko yanjye kurasana n'intoki zanjye kurwana. Niwe mboneramo imbabazi, kandi ni igihome kinkingira. Ni igihome kirekire kinkingira n'umukiza wanjye, n'ingabo inkingira n'uwo niringira, niwe ungomorera ubwoko bwanjye ngo butegeke. Uwiteka, umuntu ni iki kumumenya, cyangwa umwana w'umuntu kumwitaho? Umuntu ameze nk'umwuka gusa, iminsi yimeze nk'igicucu gishira. Uwiteka, manura ijuru ryawe umanuke, ukore ku misozi iracumba. Urabye imirabyo batatanye, urase imyambo birukane. Urambure ukuboko kwawe uri mu ijuru, undohore unkure mu mazi y'isanzure, unkize amaboko y'abanyamahanga. Akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, n'ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma. Mana, ndakuririmbira indirimbo nshya, ndakuririmbira ishimwe kuri Neberu y'imirya cumi. Niwe uha abamaga akiza ke, ukiza Dawidi umugaragu we inkota yica. Nyarura unkure mu maboko y'abanyamahanga, akanwa kabo kavuga ibitagira umumaro, ukuboko kwabo kw'iburyo ni ukuboko kw'ibinyoma, kugira ngo abahungu bacu babe nk'ibiti byikuririza bakiri abasore, n'abakobwa bacu bamere nk'amabuye akomeza imfuruka, abajwe nk'uko babaza amabuye arimbisha inyumba. Ngo ibigega byacu byuzure, birimo imyaka y'imbuto zose, intama zacu zibyarire ibihumbi n'inzovu mu rwuri rwacu. Ngo amapfizi yacu agire imitwaro iremereye, ngo he kugira abatwaranira mu byuho cyangwa abasohoka kurwana, kandi mu nzira zacu he kuba umuborogo. Hahirwa ubwoko bumera butyo, hahirwa ubwoko bufite Uwiteka ho Imana yabwo.